trees. I spoil boy 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 yeah. J
here's another one.
Kiste mwako yupo kwenye listi ya madame ninaowapenda mi.
Ulikuta tuchimbo yanasaka tumingo, akakwambia uko single ila kwake ni wimbo wa jingo. Yanasaka tumingo, akakwambia uko single ila kwake ni wimbo wa jingo.
Damn you cross sex when your tax were cross six. Dinner date kaja na mashots kama 16. Hey hey hey, na supply mipango kama vile na mba mambo. Mambo
najua we ni kigogo, yanapenda vigogo. Misi nata kidogo, na ndo maana na mwacha kadange, na mwacha zichanga, na mwacha kavute kidogo. Mjini tuonyeshe mikogo, chakule webiza simiogo.
She look like same from heaven, akidance na pote dunia. Atione niko pepo, nampa mavumba, anapenda bunda, simombe malinda. Hey, kamchangera nyumba. Mwako, yupo kwenye listi ya madame ninaowapenda mi.
Ulikuta tuchimbo yanasaka tumingo, akakwambia uko single ila kwake ni wimbo wa jingo.
Kwa mnyonge mana na mege watonge na kakimia, nasubiria hongwe cha pasina, akia mia kwa kondo bastena.
Kumekoti ya nyumba lipeye, outing bila lipeye, temu komando na teleza Mario.
Kweli sina mali, sina gali, ila na mapenzi ya kweli I say. Tena na mapenzi ya dhati I say. Na domana na mwacha kadange, na mwacha zichange, na mwacha kavute kidogo. Jini tulete mikogo, chakule we pizza simiogo.
Mina kiste mwako,